Whoa, 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 whoa. Sema whatever you like. This is more than hip hop. Tanelewa. Unanijua unanisikia. It's your brains once again. Then the kid records. Doni na Mako.
Kama kawa, huh? Ya macho madam. So kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Ya macho madam. So kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love.
Since 99, nipo kwenye game. Goma zote ziko fine, Mungu kanipa hifem. Dele kwenye line na shine kila sehem. Nipe dili ni sinus, nipe stories za madem. Ugumu wa maisha ni tisha, tosha kuhaso nyumbani. Auliki mchicha ni mbishi, nitoke jashos na clown ya umaster. Na kila judo na timba, kuna mnyama mwenye rasta duniani labda la simba. Mama alisema niwe deep deep sana. Deep deep sana, kwa vesi ni chane sana, huh? Wale maslichi ni wa skip skip sana. Skip skip sana, wasije kuleta drama. Hapa ni hip hop no trap, classic flow Mr. Coolio. Napenda kurapa tankifa mnizike studio. Hii ni black black, so stay back back. Fools wak wak, trash wana rap rap to booze.
Nyama choma na, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma na, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Mziki nilizaliwa salama bila ya chongo. Mindo stani sisa chua na madam lita ndani ya bongo. Niko juju ya lufu. Kuna wege wa kunificha. Fabulet headproof mana na shoot kwenye kichwa. Bye bye, nai nai. Ini ngumu na nyeusi. Akina zena wakatai. Yapo sula inachunusi. Sina time na vimada. Ubebi baby ya pomefichwa. Lemzangu zinafanyaga sanamu. Atingishe kichwa. Nasema mziko bongo bila skendo. Hautoboy. Sina dinga wala mjengo. Na nkibanja wako hoy. Bila dili za magendo. Na survive na wantoy. Hakuna cha baby pendo. Za kigumu na chomoy. Bifu zisizo na msingi. Ukisnitch chezi fair. Game wina miruzi mingi. Mbwa bado siapotea. Wanauliza we the king of bongo hip hop on air. Don't bother, do your thing, it's me and I don't care. Don't bother, do your thing, it's me and I don't care.
Nyama choma na, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma na, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Okay, chemsha bongo. Bongo bongo ndo chanzo. Kitaka jificho songo. Nkupe msongo wa mawazo. Shapita kila msoto. Mixa kuziba vilaka. Leo kicha mwenye moto. Nimekuja choma vichaka. Ustege ulimbo. Misitui chini anga. Natega tundu bofa. Wajui mindo ndege mjanja. Sina kabila wala udidi. Steam zangu zina mabawa. Tanzania wamene. Come on na Magufuli ukawa. Bongo kama Ulaya. Yup. Kata visa nenda Kongo kaona mchongo wa sula mbaya. Kichwani na mali nahitaji ulinzi wa kueleweka. Naandika line kali hadi nikishika peni na bweka ledioni. Napigwa yeki ya promo tena for free. Na hizo cheni zako feki wezi ntisha mini MC. Nachosema kinakuwa shwani mpaka kitana. Kuna choko nisemjua labda lidi chokola.
So kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma na, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Sini lisema.
Yeah, yeah. Shoto
Brand.
The DSM Finest. Modern Town Finest.
Sema whatever you like.
Yes.
Kama kawa.
Rush Dawn Band. It's keeping rappers in the house, man.
More than hip hop,
more than hip hop is a house, man.
Ala nuna ni soma.
Na kusoma mse. Effect, I got you, boy. Respect to the regions.
Log out, yo.
Let's log out, huh? Donnie, log out, log out, log out.